tu fonde tu soare.
Ales family.
Nimă.
Doam șucuru mola, cu acutu de alia, se cui cu fichia. Te n-ai umuema, nasi tu salama.
Ramadhani, Ramadhan, Ramadhani, Ramadhan, Ramadhani, Ramadhan, oh Ramadhan, Ramadhani, Ramadhan, Ramadhani, Ramadhan, Ramadhani, Ramadhan, Ramadhan.
Waislam tufunge, tusiache hata punje, Mola wetu tumu.
Mwezi umelejea.
Karibu Ramadhan, mwezi wetu mtukufu.
Ramadhan, tuungane kwa imani,
tumuombe Mola. Karibu
Ramadhan,
mwezi wetu mtukufu.
Ramadhan,
tuungane kwa imani, tumuombe Mola.
Shukuru kumsi bila ushuru rahabana. Kalibu, kalibu mgeni wetu mgeni. Ramadhan, Ramadhan,
vitabu tuvisomeni, tuepuke vibalazani. Watoto wafundisheni yalo mema duniani. Tufurahie, tushereke, tufurahie, mwezi umerejea.
Karibu Ramadhan, mwezi wetu mtu.
Ramadhan,
tuungane kwa
Ya Kalim, Ya Latif, Ya Kalim, Ramadhan, Ramadhan, Ramadhan.